an apartment. Kabari yangu niko jaba na kashata, uko fulani uchunguloke ishaka. Kazi ya moyo si nikusukuma damu, though mapenzi confuse binadamu. Ananja siku chocha flatami, na romance enda sikiza bad bunny. Na tihoma si ufukuza na makali, nipate tu rotejo na magwangi jemedari. I feel so good, I don't know what come over me. Na kula chapati, na sikati maji, gode fati fati, na kitanjari. Race kama race nimetress kina grace, dress to impress and the best na mashades. Ready kufinesse niki switch to relays, Benz na makeks na manduru za mayes. Na mpiga stick utadhani ni glue, nili sink ship niki denki kwa loop. Nili tongue twist niki kula nunu, but I'll piga tick juni neli the boo.
Kea salam toka kwa bazenga mami, mindo wajike dume lake bazenga daddy. Mtaalam kwenye wizara ya nani, nojo nengoja sana kwenye shayangu bidi. Moja kwa moja ni kupezangu hoja, show some respect juni na nguvu za soja. Kipata unga usiogope kukosa mboga, uji napigilia gidai kisonga songa. Na painga wa, sina mabawa, squeeze ukiwapa time sana na kuitanga chawa. Hindo ni dawa, mindo na gawa, minavuta na rhymes kicheki wanapagawa. Super connections, kuja for lessons, bazi natisho kundani kuna katension. Staki suggestion, give me a mention, ama turn it around if you pay attention.
Chilo mio, kitikio. Kuna watu wamekaza makalio, wajibu mashtaka hivi leo. Ama sio, ama sio. Midi ili twangi kuni package, sa genge tunrapa nikawashu. Kwangu si challenge pa genre zimata, na zichanganya mchongi gani nafuata. Na mashup kenge na rumba dimu kitu kitaka. Versatility, lyrical ability, baduni na grow na study progress na matibiti. Planzangu ni pretty big, nyapu ni magini pig. Mkopo konekana bora mtokeze kwa TV screen. Film bila kakitu ni umbwak ni tactics. Natumia na zijua madramatic antics. Atufanani I'm from a different fabric. Na flow yake bracadabra pa mna weakness. Magic punchlines izi ngumi aziishi. Mani paki yao na cheki vumbi ni mazishi. Ati nani hao anitishi na mafans. Gota city na zamisha kakampuni za kamisi. Si wafichi kunitaje liko blanda mnini surprise baka. Mani kazi ngumu kaku baptize baka. Swali tuki meza sumu nini come right after. Na imagine muli dhani atinta comply faster zi. Ubo ni waganis, ubo ni wembe. Waliitisha wapo jikate wenyewe. Mebadilika faranga na winda mwewe. Kapiki ni kamkuru na wapa kifu jamende ki doomsday. Stupid boy ulizaliwa April Fool's Day. Cheki katweka na kudisco beat ya boom play. Mistari zilichora nkiwa preps on a school day. Udoko na full day.
Tuko gwede kana kana shika digitali. Kasim tunatumia kama choki kama kali. Patko na njoti wezi kosa ndane digitali. Kiasi kwa miti na matawi kashata. Wezi hata wezi kosa ndite ni maroon utapata. Nikichambua ni chane katanza sana nena nikateme mangware. Gwede kana kana shika digitali. Nitie mboka venye unitia pombe. Ikwe mkuku mjengo matonje. Kuna njega lipigo na shonde. Kakuna maski ya kuko na tokens. Amenona jome banashi na proteins. Le ukuriko ta evo skonde. Makeup ta pimpos bonde. Le ukuriko ta evo skonde magode. Stupe yokote leo ukuriko tanyanya magode magode. Stupe yokote leo ukuriko tapimpos bonde.
Kwanza ni kiaglafu makali na ndom na unashanga. Hauna dembuda sababu na bo na kapu nani na bay. Cheki na ilipa na loan miwa changanya siyo na kajeli skiza before. Yo stoki tena mina shinda tu home. Jusai staki maforms inakuja bila do. Hata fala kini blame buda si give a fuck. Na hizi bitu kini penas bada venye inafaa. Venye inafaa mavibare kwa kipara. After narudi nkijidaya. Mona upenda kujigamba. Pull up selector rewind. Roma ndem yako ni kiraka. Hata kamko na heo kwa Dubai. Mi ubonga mbaya nikitaka. So chekifanya juve nye unadaye. Ola ola mi wa kwanza wa kuifanya nikifanya ndo wanakopi. Wacha kutuchocho heli mshamba unishi Nairobi. Tani juwa mechapa na kwa insta na kakadoli. Master wa madoba na kitanda. Na ugote maheta. Wambie niko fiti niko beta. Na ntazidi sana kuwalenga. It's all about the paper. Unasema nini katubongi pesa. Siku skiche kijama tembeza.
I feel so good, I don't know what come over me.